Natia pesa, huyo mrembo kanipandisha temperature, nikukabana mithili ya compressor.
Mini mbongo ila natoke Amerika.
Oh, dali we na kuachaje. Shinatari we atari sana zaje.
Njani kama na wakomoa kikifika kitandani vile na kachojoa naenda kama 10 kanaenda kama 9 tunaanzia Masaki na kapitisha Sinza huku kwetu chapati kule kwa pizza nyumbani kwa baba mkwe nishapewa visa tulianza karafiki nikaomba lift kaka nipa tick 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 ikaja ridhiki mikiki mikiki mimo na muziki kwani vipi do you love me kwani nini just trust me
Spend my money, juju. Nalonu ikiantafia kwa juu. For your love, I go kill myself, baby, I swear.
Oh, dali we na kuachaje.
Mapenzi fukweni kipupu shazi nikupandisha kileleni juu ya mnazi mitikisiko ya pwani mama ni wazi atwendi mrama mindo captain kwenye jahazi mashamsham kama dida recipe za nazi wasachi sachi wa google hawatupati mama weka miguu juu oh. Wazungu kati ni kama umenipa juju oh. My heart is running low mwamba
na kinita Siki, moyo ni wake nishaweka kazi
Mubake lanitosha kama kinanda na ngoma Akinita anafoka mana hata kida kungoja
hey. Oh, dali we na kuachaje Shinatari